Without thee, Lord Jesus, everything is in vain.
Ngaphandle kwakho, Nkosi Jesu, konke kunye kuyilize.
And that's why we once again beseech thee, please presence thyself this morning here in this gathering.
Ingakho Nkosi sinxusa ekseni sitha Nkosi sisize yehla ube phakathi kwethu uzambule phakathi kwethu ekseni nje.
And wherever thy word is propagated, please Lord Jesus, work as thou hast never worked before.
Naphiphi Nkosi lapho izwi lakho lithunyelwa khona namhlanje ekseni siyanxusa Nkosi ukuba usebenze ngendlela ongakaze usebenze ngayo ngaphambili.
Reveal thyself
zambule
as the one I am.
Zambule Nkosi kubantu njengaye lowo onginguye.
Amen.
Amen.
We are remembering the crucifixion of our Lord Jesus Christ in these days.
Ngalezi nsuku sikhumbula ukubethelwa kwenkosi yethu Jesu Christu.
And not only the crucifixion, but also the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Hayi nje kuphela uba sikhumbule ukubethelwa kwakhe, kodwa nokuvuka kwayo futhi inkosi yethu Jesu Christu.
And I was very much exercised in these days. What transpired before the crucifixion of our Lord Jesus?
Bengicabangisisa ngizindlisisa ngalezi insuku ukuthi ikuphi lokhu okugqamayo ngaphambi kokuba inkosi uJesu ibethelwe.
And I was deeply blessed by that, what his word says about what transpired just prior to his crucifixion.
Ngibusisekile ngezwi lakhe ngalokho okwambula nokugqamisa lokho abezohlangana nakho ngaphambi kokuba sifike lapha ekubethweni kwakhe.
And when I read this, I thought it would be good if we'd read it again. Maybe it could do something for each and every one of us.
Lapho ngizindla ngicabanga ngalokho ngathi ha kungaba kuhle ukuba sifunde siphindaphinde lento mhlawumbe khona umsebenzi omkhulu ongawenza empilweni zethu.
And we read in John 17.
Lokho sikuthola encwadini ngoka Johane sahluko seshumi nesikhombisa.
From verse 20.
Kusukela evesini lamashumi amabili.
I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word.
Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo.
That they may all be one. Even as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be in us, so that the world may believe that thou hast sent me.
Ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe. Ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile.
The glory which thou hast given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that thou hast sent me and hast loved them, even as thou hast loved me.
Nenkazimulo ongiphe yona ngiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokho ungithandile.
Father, I desire that they also whom thou hast given me may be with me where I am, to behold my glory which thou hast given me in thy love for me, in thy love for me before the foundations of the world.
Baba, ngithanda ukuba laba ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe.
O righteous Father, the world has not known thee, but I have known thee, and these know that thou hast sent me. I made known to them thy name, and I will make it known that the love with which thou hast loved me may be in them and I in them.
Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile, ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona kuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo.
We read that far.
Sizogcina lapho.
This was the prayer of our Lord Jesus Christ just prior to his death.
Lona kwabe kungumthandazo wenkosi uJesu ngaphambi nje kokuba afikelele ekufeni kwakhe.
And his concern was that his people should be one.
Ayekuhluphekele kakhulu ukuba abantu bakhe babe munye.
That was the most important thing for the Lord Jesus to pray to God Almighty that his people, that his church might be one, perfectly one.
Nakho kwakumhlupha kakhulu, kwakwehlupha kakhulu inkosi yethu ukuba abantu bakhe, ibandla lakhe, babe munye, babe ubunye lobo kube ubunye ophelelisiweyo.
And that is what the devil is concentrating on as well.
Yilokho kanye futhi uSathane naye aphosa amehlo akhe wawathi sho kuleyo nto leyo.
He doesn't want the Christians to be perfectly one.
USathane akathanda ukuthi amaKristu ayithole emunye.
If we look into our lives, we constantly realize and we constantly see and have got to do with that people aren't perfectly one.
Uma sikubhekisisa kahle lokho, sikubukisisa kahle, sizophawula ukuthi abantu akuvumi ukuthi babe ngabantu abamunye abaphelelisiwe ebunyeni.
We aren't satisfied to submit, to bow to oneness.
Asifuni ukuba saneliswe, sizithobe ebunyeni.
We all want to have our own way.
Sonke sifuna ukuba sibe nendlela yethu.
That is implanted into man that each and every one has his way and has his conviction in serving God.
Yilokho kutshalekile kubantu ukuba umuntu ayithole enendlela yakhe, enokubuka kwakhe, enengqondo yakhe ekumkhonzeni uNkulunkulu.
And that was one of the marked things when the revival started with us here in this place. That was the oneness the Holy Spirit created amongst us.
Lokho kwaba uluphawu phakathi kwethu lapho uNkulunkulu eqale sebenza ngomoya wakhe ongcwele babephawula abantu ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ibandla abantu bamunye.
That was one of the most outstanding experiences we had down at Mapumulu.
Lokho kwaba into eqhakambayo neyabonwa abantu sisele kwaMapumulo.
That we Christians all were united in a oneness.
Ukuthi thina njengamaKristu satholakala sihlangene kulobu bunye.
We were all identical in our seeking and searching for God.
Besibonakala siphawuleka ekufuneni nasehluphekeleni ukuba simfune simthole uNkulunkulu.
We all agreed, we all had that same goal and that same prayer. Lord, send us revival.
Sonke besivumelana sinomkhuleko wodwa sithi awu Nkosi sithumele imvuselelo.
We forgot our differences.
Sakhohlwa ukuthi sahlukene kanjani.
We forgot our different traditions.
Sakhohlwa nokuthi sinamasiko angefani.
We forgot our traditions.
Sakhohlwa namasiko ethu.
We forgot our conviction.
Sakhohlwa nayilokho umuntu indlela abona ngayo yena.
We were all in agreement and in perfect unity. Oh God, reveal yourself to us.
Sonke besikulobu bunye bokuvumelana nakulomkhuleko. Oh Nkosi, sisize sithumele umoya wakho ongcwele.
And it was something wonderful just to submit to the authority of those that had experienced the working of God.
Bekumnandi ukuba sithole sithoba kulabo bona bese behambe ngaphambili sebebonile futhi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani.
There was no question of how should it be or how it shouldn't be.
Bengekho umbuzo ukuthi kumele ukuthi kuhambe kanjani, kumele kuba umuntu engenzi ini.
Is it still according to our tradition?
Noma umuntu abe nalokho ukuthi lokho ngabe kusahambisana nesiko lami yini na?
Is it according to the way we feel?
Noma lokho kusahambisana nendlela mina engizwa ngayo na?
Is it according to the way we studied and learned?
Noma
lokho the Bible?
Lokho kusahambisana ngendlela esifunde ngayo nesiliphenyisise ngalo iBhayibheli na?
We were all hushed into submission to be obedient to the working of God through His Holy Spirit.
Kodwa sonke sayithola sithobile sivumela yena uNkulunkulu ukuba kwenzeke intando yakhe ngomoya wakhe ongcwele.
And we were all one in that.
Sonke sasimunye kulokho.
We were inseparable.
Bewungeke ukwazi ukusahlukanisa.
We stayed together.
Behlala ndawonye.
We prayed together.
Sikhuleka ndawonye.
We sat under the word of God and said, "Oh God, reveal yourself to us through thy word."
Sihlala ezwini kaNkuluNkulu kumkhuleko wethu, Nkosi sisize zambule kithina ngezwi lakho.
Because the revival was born out of the word of God.
Ngoba imvuselelo lena yazalwa ezwini likaNkulunkulu.
Because we studied, we worked, we prayed, we did everything according to the word of God as we understood it.
Ngoba sasilifunda iBhayibheli, sithandaze senza konke kuhambisana kube yilokho okushiwa izwi leNkosi.
There was perfect harmony.
Kwakukhona ubunye nomoya wokuzwana kuleso kuleyo ndawo.
Everyone was hushed to be in harmony of the next person.
Wonke umuntu ubesijabulele jaha ukuba izwele emunye nomunye umuntu oseceleni kwakhe.
And when God spoke, we were hushed into obedience.
Lapho uNkulunkulu ekhuluma, siphuthume masinyane ukuba simlalele kulokho.
There was no question, is it right, is it wrong?
Bekungekho umbuzo ukuthi umuntu ayibuze ukuthi ngabe kuhle, ngabe kubi na.
Because we were experiencing God's power in our midst.
Ngoba besizwela amandla kaNkulunkulu phakathi kwethu.
We were experiencing God changing people.
Besibona uNkulunkulu ayisebenzela eguqula abantu.
We experience God changing our lives.
Simbonile uNkulunkulu eguqula impilo zethu.
We experience the presence of God in our midst, where we experience that God can change our very nature.
Simbonile uNkulunkulu esinyakazisa esebenza phakathi kwethu. uNkulunkulu ekwazi ukuthi aguqule ngisho imvelo yethu.
And friends, whoever goes against that shows us that he hasn't experienced Christ yet. Christ is still up there and Christ isn't in here in the heart.
Bahlobo bami, uma kukhona ophikisana nalokho nomelana nalokho, kuyasivezela ngokusobala ukuthi uKristu akakasebenzi umsebenzi empilweni yakhe, futhi uKristu akekho enhlizweni, usengqondweni.
And the person who can't submit and say, my teaching, my knowledge, my learnedness, no matter what it is, that we are prepared to lay it at the foot of the Lord Jesus Christ and say, Lord, you reveal yourself to me.
Umuntu osentamolukhuni ongafuna ukuzwa, efuna ukuzenzela ngendlela yakhe, noma ngabe umuntu ufunde kangakanani, noma ngabe ucwaninga ulwenze ngandlela yipi, kodwa uma umuntu engakwazi ukuthi athobe, avumele izwi likaNkulunkulu, ambize uJesu ukuthi hawu Nkosi Jesu, zambule ziveze phakathi kwami, lo muntu akanakusizakala.
But I tell you, it's one of the most difficult things for a human being to submit, to die to self.
Ake ngitshele lokhu. Into elikhune kabi lena ngokobuntu, ukuthi umuntu avume ukugoba nokuzehlisa ukuba umina wakhe afe kumina wakhe, uqobo lwakhe.
To submit and say, I'm nothing.
Ukuvuma ukuthi impeleni angilutho.
To admit that I'm a corpse.
Ukuvuma ukuthi mina ngiyisidumbu nje into engenamsebenzi ifile.
And then the fight starts within the heart.
Bese kuqala izimpi ngaphakathi enhlizweni.
And you don't want to submit.
Awufuni ukuthi uthobe.
You don't want to bow.
Awufuni ukuzehlisa.
Because your experience, your past experiences show you and tell you that you may live.
Ngoba imuva lakho nalapho sudlule khona kukutshela ukuthi wena ungayiphilela nje.
And you want your ways.
Busufuna indlela zakho.
Yes, I want to follow God.
Bese nokho uthi cha nokho ngifuna ukuyilandela iNkosi.
I truly believe that there isn't a single person here in this hall to this morning that doesn't want to follow the Lord Jesus Christ.
Ngikholwa ukuthi akhona oyedwa umuntu, akhona owathi umphefumulo laphakathi kwethu womuntu ongafisi ukuyilandela iNkosi yethu Jesu Christu.
And I don't deny that.
Angikuphiki lokho.
I know we all want to serve and follow the Lord.
Ngiyazi ukuthi sonke sithanda ukuba sikhonze silandele iNkosi.
But when it comes to that place,
kodwa mase kufika kuleyo ndawo,
where if we want to follow the Lord, that we've got to take upon ourselves our cross daily and follow him.
Uma sekufika kuleyo ndawo la sekumele ukuthi usuku nosuku yetshatha leso siphambano seNkosi uJesu emahlombe lakho.
That is the most difficult things to accept to take up the cross daily.
Nanzoke into enzima kakhulu ukwetshatha isiphambano usuku nosuku.
And in those days it was wonderful where you just saw one brother submitting to the other one, one sister submitting to the brother, one brother submitting to the sister, and where there was perfect harmony, perfect oneness.
Bekumangalisa ngalezo insuku lapho ubona umuntu ezehlisa ubone ubhuti ezehlisa komunye udade wabo udade wethu azehlise komunye ubhuti usisi kusisi ubhuti kubhuti ikukhona ubunye obungakwazi ukuchaza.
And that's what I experience every day here at the mission.
Ilokho bengikuphawula bengikubona usuku nosuku lapha emishini.
That it's the most difficult thing for a human being to bow, to submit, to be the least.
Ngoba kuyinto enzima engokobuntu ukuthi umuntu azehlise ayithobe uzibone umuntu ongelutho.
And I'm going to fight for my rights.
Njalo umuntu uzolwela ilungelo lakhe.
And I'm going to fight for my revelations.
Umuntu alwele izambulo eziqhamuka ngakuyena.
I'm going to fight for that which I think is right.
Umuntu athi hayi ngizokulwela lokho engicabanga ukuthi mina kulungile.
And I just want to tell you, brothers and sisters, all those that can't submit, that can't bow, that can't honor the next person higher than himself, and who is prepared to let go of that which is important to him, hasn't experienced Jesus Christ yet.
Ngithanda ukuba ngitshele lokho isihlobo sami. Uma kukhona phakathi kwethu umuntu ongavumi ukuthi azehlise, ayithobe, akwazi ukuthi athobele nabangaphezu kwakhe, akwazi ukuthi azehlise, azibone engelutho, lo muntu akahlangananga nenkosi yamakhosi.
And that is the most important, that is the first step in following Christ.
Nakho kubalulekile. Isinyathelo sokuqala leso somuntu olandela uKristu.
That I'm prepared to let go of everything and let God have his way.
Kumele ukuthi ngibe umuntu ovumayo ukudedela lokho okungokwami engicabanga ukuthi kuyikhona. Ngivumela uNkulunkulu ukuba kwenziwe intando yakhe empilweni yami.
That I'm prepared to let go jealousy.
Ukuba ngikwazi ukuthi ngidedele umona.
That I'm prepared to let go touchiness.
Ngidedele, ngilahle lokhu ukuthi umuntu ayizwele nozwelo kube umuntu ongathintwa nje.
That I'm prepared to let go of myself.
Ngilahle lo mina wami.
That I may be perfectly in harmony with that, with my brother and sister who is walking with God, who's experiencing God in his daily life.
Ukuba ngikwazi ukuthi ngizwele ngimunye nomfowethu nodadewethu nalowo oseyihambela indlela emkhonza uNkulunkulu esebenza kuye.
Where I experience God working and drawing people to himself, sanctifying, purifying, cleansing, oh, melting that gold that it may become more purified than ever before.
Ngibabonile abantu uNkulunkulu esebenza phakathi kwabo. Ngibabonile uNkulunkulu ebagoba. Ngibabonile uNkulunkulu ebacwengisisa kuhle kumuntu ecwengisisa igolide. Kukhuculula konke okubi kusale kuyikhona khona.
Where I see God drawing people to himself.
Lapho ngibona uNkulunkulu eyidonsela abantu ebaletha ngakuyena.
And that I see people become more Christ-like.
Ngibona abantu befana ncimishini empilo kaKristu.
And I should let go of that. I should forsake that and listen to what people tell me to do and what to do. They're barking up the wrong tree. Never, ever do I want to forsake that what God has done in my life.
Ngeke ngikwazi ukuthi ngikulahle ngikutshingele kude lokho engikubonile uNkulunkulu ekusebenza empilweni yami.
But I want to be there that I can submit, that I can bow every day.
Kodwa ngithanda ukuba ngibe kuleyo ndawo la ngizokwazi khona ukuyithoba ngizehlise usuku nosuku.
That I may be united in oneness with my brother.
Ukuba ngizwele nginobudlelwane obuyibona bona nomfowethu.
And if I find then that I'm not perfectly one with my brother or my sister, that I won't leave a stone unturned until the unity is restored.
Uma ngizwela ukuthi kukhona engakuzwa kahle okuthiya lobudlelwane bami nomfowethu, ngisukume khona lapho ngihambe ngilungise leyo nto ngingashiyi lutho buze buyiselwe lobobunye.
That I'll work relentlessly until that oneness is restored.
Ukuba ngisebenze ngokusemandleni ngilungisa lento ukuze lobobunye buphinde futhi buyiselwe kimi.
That when I pray and God in his grace and mercy touches a person and heals him.
Ukuze uNkulunkulu mangabe ngithandaza uNkulunkulu angisebenze akwazi ukumthinta lo muntu amphulukise.
Oh, and how in these days, in these few days, how many people came that surrendered their lives to the Lord and said, Lord Jesus, I want to serve you with all my heart. I surrender, I submit, I bow to your will, and I'm prepared to take my cross upon myself and follow thee.
Akumangalisini ukubona abantu ngishona namhlanje nje abantu beza bezwe yithoba beyilahla bethi kusukela namhlanje ngiyathanda ukuba nginikele enkosini, ngiyathanda ukuba kufo kwami kusukela namhlanje, ngithanda ukuba ngiphile ngoNkulunkulu ngiphile ngokwentando yakhe.
To see how God stretches out his hand and he heals the sick.
Ubona uNkulunkulu elulisandla sakhe ephulukisa ngisho abagulayo.
That he heals that sick soul.
Ubona uNkulunkulu elulisandla sakhe ewuphulukisa lowo mphefumulo ogulayo.
But it costs to die.
Kodwa nokho kubiza ukuthi umuntu afe.
And the Lord Jesus knew exactly. That's why he prayed for the oneness of the church, the oneness of God's people.
Iloko kuba umkhathaza kakhulu uJesu kuba akhulekela ubunye bebandla, akhulekela ubunye babantu bakaNkulunkulu.
That they may become perfectly one.
Ukuze bapheleliswe ebunyeni.
And that is what the devil doesn't want.
Lokho ke uSathane akakufuna la kuhambe khona.
And he'll fight and he'll fight and he'll fight that we don't attain that.
Zoba khona izimpi uyolwa alwe alwe ukuze ungakufumani lokho.
And the tragic thing is that we allow the devil to get courage and power in our lives that the Lord won't succeed.
Okumangazana okudabukisayo ukuthi thina siyamvumela uSathane akuphumelele kulokho ukuba kungasebenzeki ngamandla kaNkuluNkulu ukuze imisebenzi kaNkuluNkulu ingaphumeleli kithi.
Why are we so stubborn?
Ngani sibe ngontamo olukhuni na?
Why is it so difficult to submit?
Yini kube likhuni ukuzehlisa?
Tell me, dear brother, are you perfectly one with those that you live together with?
Angitshele mfowethu umunye ngempela nalabo phila nabo hlala nabo.
Are you perfectly one with all those we live together here on the mission?
Ngitshele umunye nabo bonke abantu esiphila nabo lapha emishini na.
Are we perfectly one? We who belong to the church of the Lord.
Thina ke esingxenya lomndeni webandla likaNkulunkulu simunye na sinabo lobubunye na.
Has God been able to create that in you and in me, that there is perfect oneness?
Ngabe uNkulunkulu uphumelele yini ukuba kufeze lokho kuwena nakumina ukuba sizwele simunye ngokupheleleyo?
And that is what happened to the disciples after Calvary.
Yilokho kwenzeka kubafundi emva kweCalvary,
where they came together and they were of one accord, of one mind. There was a perfect unity amongst them as they gathered every day together.
Bahlangana baba munye, baba ngqondonye, baba kuzwana kunye, akababa yikho umuntu obona ngeyakhe indlela.
And that is so important, dear friends. We won't experience God's working if there isn't that oneness.
Ilokho kubalekile hlobo zami, ngeke sikuthole siphumelele ukutholela bobunye uma ngabe singadedelanga ezinye izinto.
I hope that's enough on the point of oneness.
Ngibona ukuthi kwanele lokho maqona nephuzu lobunye.
That's what the Lord Jesus cried for and prayed for just before he died.
Ilokho uJesu ayekhalela naye khulekela ngaphambi kokuba afe.
And then he prayed, oh, that they should love one another.
Wayethandaza ethi, hawu Nkosi, uma bengathandana omunye nomunye.
Because if that happens, the world, the unbelievers, will bow their knees and they worship God.
Ngoba uma kwenzeka lokho izwe abangokholwayo bayophawula ukuthi impela ungithumile.
And that's why it was so important for the Lord Jesus before he died that he said, oh, I've got to pray that they are one and that they love one another.
Ilokho kwakumhlupha uJesu ukuba kuthandazele engakafi ukuba abafundi bakhe ibandla lakhe babe munye.
And the best place to look for the love is in 1 Corinthians 13.
Indawo enhle yokufuna uthando ile esitholayo kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nantathu.
And in verse 4 we read, love is patient and kind.
Uvesi lesine, uthando luyabekezela, uthando lobunene.
Is that my life?
Ngabe kuthi kuyimpilo yami leyo?
Am I working? I'm coming back to the first point. Am I working? Am I putting everything into it to be one with my brother?
Ngibuyela ephuzwini lokuqala. Ngabe ngizama konke imizamo yami ukuba ngizwele ngimunye nomfowethu na?
What am I going to do about it?
Ngizokwenzani ngakho?
To create a oneness amongst each other.
Ukudala ubunye phakathi komuntu nomuntu.
What am I going to do? The second point. To show forth love.
Ngizokwenzenjani ukuphimiselela lesiphuzu lesibili ukuveza nokuqhakambisa loluthando?
Love is patient and kind.
Uthando luyabekezela lubunene.
Just imagine, it's patient. Have I got patience?
Ubunene.
Have I got patience with my brother, with my sister?
Ngiyakwazi ukumbekezelela umfowethu nodadewethu na?
Or do I get irritable?
Noma ngivele ngithukuthele nje.
Or I haven't got time for this person or that person.
Noma mhlawumbe anginasikhathi salo muntu naloya muntu.
But I'll have patience. I'll be patient.
Kodwa kumele ukuthi ngibe ngikwazi ukubekezela.
That's something which love exercises in our lives.
Lokho kuyinto edalwa luthando empilweni yethu.
Love is patient.
Uthando luyabekezela.
It's kind.
Lumnene.
Just look at the patience God has had with you. For how many years has he been trying to attain his purpose with you and me? And we're so stubborn. We don't want to submit. We don't want to bow.
Awubheke nje ukuthi uNkulunkulu ukubekezela kwakhe kunjani. Kungakanani uNkulunkulu ekubekezelela kule mpilo yakho. Untamo olukhuni, awuzwa, awufuni ukuzehlisa, awufuni ukuthoba.
We quickly want to take the person by the scruff of his neck and shake him and say, come on, wake up, do something. But the Lord is patient.
Thina sikwazi ukuthi umuntu simnyakazise, simdonse ngehluthu, sifuna ukubenza lento, sikusukuma phaphama. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, uyabekezela.
The Lord is patient.
uNkulunkulu uyabekezela.
And he's kind.
Unobumnene futhi.
Lovingly he tries to draw us to himself.
Ngothando olukhulu uyazama ukusidonsa. Asidonsele ngakuyena.
And that is something wonderful, something beautiful.
Lokho kuyinto esimangaliso nenhle.
Love is not jealous or boastful.
Uthando alunamhawu futhi aluzigabisi.
It isn't proud.
Alunakho ukuyiphakamisa, ukuyigabisa.
Just ask yourself, is that my life?
Ake uzibuze ukuthi ngabe wena yona impilo yakho leyo na.
I'm not jealous.
Usho ukuthi cha anginawo umona.
I'm not boastful.
Angizigabisi.
I'm not proud.
Angizikhukhumezi.
That is a thing that doesn't exist in my life.
Ngithi hayi leyo nto leyo into engatholakali empilweni yami.
I bless the people God blesses.
Ngiyababusisa abantu labo uNkulunkulu ababusisayo.
And if God blesses a person with riches, with earthly riches, with heavenly riches, I'm not jealous. I bless him as well.
Uma uNkulunkulu embusisa umuntu ngezibusiso zalomhlaba nangezibusiso zasezulwini, nami ngiyambusisa lowo muntu.
And if God gives that person many talents, that I will bless him exactly the same way as God blessed him.
Uma uNkulunkulu embusisa omunye umuntu ngamathalenta amaningi, nami ngenze khona lokho, ngimbusise kanye noNkulunkulu lowo muntu.
There's no jealousy in me.
Awukho umona kimi.
Nothing, it just doesn't exist in my life.
Akukho lutho, into engaphathwa empilweni yami, kunjalo na.
And I'm not proud.
Angizigabisi, angiziqhenyi.
I'm the least.
Ngingomncinyane.
I honor my brother, my sister, higher than myself.
Ngiyabazisa abafowethu nodadewethu kangcono kakhulu kunami.
I want to give him all the honor. I want to give him all the glory. I want to be the servant. I want to be the least.
Ngibanikeza lonke udumo lwabo ngenkazimulo yabo. Mina ngifisa ukuba ngibe ngomncinyane, ngabe ibe umuntu ongelutho.
Love is never, never arrogant.
Uthando alcunuki.
Never arrogant.
Alcunuki.
I'll never be seen. I'll push others in the foreground that I might stand in the background.
Aluzifunelo kwalo. Ngizoqhuba abanye phambili, ngihlehlele emuva mina ukuba kuzuze bona kuqala.
And if God uses my brother, if God uses my sister, oh, I bless the Lord for it.
Uma uNkulunkulu esebenzisa umfowethu, esebenzisa udadewethu, ngimbusise ngalokho uNkulunkulu akwazi ukuthi akwenze empilweni yakhe.
I just love it to be in the background.
Ngithanda ukuba mina ngibe umuntu ole emuva.
Oh, how blessed I am if I see that my brother, my sister is being uplifted, is being given a position, and I could be instrumental to it in praying and lifting that person onto higher ground that I may stand unnoticed.
Ngizothokoza kangakanani uma uNkulunkulu embusisa umzalane wami umfowethu mhlawumbe emnikeze isikhundla singaphezulu kwaleso mina ke ngizomsekela ngibe yithuluzi lokumlekeleleni kumsekeleni kumkhulekeleni ngilapha emuva yena uphambili.
Love is never rude.
Uthando alideleli.
It's never rude.
Uthando alisona isedeleli.
It's never hurtful.
Aluzihambisi phambili.
I never give a person a rude answer.
Angimnikeze omunye umuntu impendulo yokudelela.
I never lose my temper.
Angicunungi.
And be rude.
Bese ngiba umuntu oyisedeleli dlwangudlwangu.
That I'm hurtful.
Bese ngaleyo ndlela bese ngiba umuntu olimazayo.
No, that is the last thing I want to love. I don't want to be rude.
Yinto yokugcina leyo engayenza. Ngifisa ukuba into yokuqala kube umuntu, ube umuntu onothando, hayi ukudelelwa, hayi ukucunuka.
Love does not insist on its own way.
Uthando aluzifuneli indlela yalo.
Love never demands its own way.
Uthando aluzifuneli indlela zalo.
Love never insists on its own rights or its own way.
Uthando alufuni amalungelo alo nendlela zalo.
It is not self-seeking.
Aluzifuneli okwalo.
It is not touchy.
Aluyona umuntu umuntu azwele umuntu ngathi unozwelo ngathi ushesha imali.
Or resentful.
Noma benamagubu.
Is that my life?
Lokho kuyimpilo yami na.
Love doesn't demand its own ways.
Uthando aluzifuneli indlela zalo.
And how often do we insist on that what we believe?
Kaningi kangakanani thina size sicizelele kulokho esikufunayo.
On our own rights.
Sifuna ilungelo lethu.
On our ways.
Sifuna indlela yethu.
And nobody can deviate me off that.
Akekho umuntu ongangichezula kulokho.
I'm stubborn.
Nginenkama elikhuni.
I will go through. This is what
ngizongena kukho ngithi lokho kulungile.
And nobody can take me away from that.
Ngithi akekho umuntu ongangisusa kulento.
Love isn't like that.
Uthando alunjalo.
Love always submits.
Uthando njalo
luyazehlisa. Love always bows.
Njalo luyayithoba.
Love is the least.
Uthando njalo luncinyana.
And to me it's a privilege to submit to my brother.
Kimina kuyinhlanhla kuba ngithobe kumfowethu.
And even if I know I am correct.
Noma ngazi ukuthi ngilokho engikushoyo kuqinisile kuyikhona khona.
I am prepared to bow.
Kola nokho ngizimisela ukuthi ngizehlise.
I am prepared to submit.
Ngizimisela ukuba ngithobe.
And say, God, I know you've got the last say.
Bese ngithi hawu Nkosi wena. Nguwena okhuluma igawo egama lokugcina nguwena olawulayo empilweni.
Even if I know I'm right.
Noma ngazi ukuthi mina ngisendleleni okuyona yona.
And the next person is wrong.
Nalo engikhuluma naye mhlawumbe oseceleni usephutheni yena.
But he stands on his belief.
Kodwa yena umile ukucindezela ukucizelela ukuthi yena usekukholweni lokho akukhona.
That I submit.
Mina ngivele ngizehlise nje.
That I bow. That I say, okay, have your way. And in my heart I say, Lord, you judge. You have the last say. I don't want to stand on my right. I don't want to create division. I don't want to create fighting. I rather submit to keep the oneness.
I want
to love that brother. I want to show forth the beauty of holiness in my life. I'm not self-seeking. Why should I fight for my rights? No, I leave it over to the Lord. The Lord can vindicate me. He can vindicate me much better than you and I. I leave it over to him. I leave that and say, Lord, you know best. And thank you, Lord, for giving me that opportunity to bow. And I want to go into that yoke. And I want to be one with my brother. I don't want anything between myself and my brother. It is not irritable. Or resentful. It does not rejoice in wrong. Serves him jolly well right. Oh, fix him. He wouldn't submit, and now let him have it. That isn't love. It doesn't rejoice in wrong, but rejoices in the right. Love bears all things. It believes all things. It hopes all things. It endures all things. That is love. And I say, Lord, I can't be satisfied with anything less than that. That's my aim. That's what I want. That was on the heart of our Lord Jesus Christ just before he died. That's what exercised him. That moved him. In the Garden of Gethsemane, he cried to the Father and said, oh, that they might be one, and that they might love one another. Is that your life? Is that your concern? Is that what it's all about? Is that your aim? Is that your cry? And what an opportune time. This is what the Lord Jesus prayed for just before he died. He wasn't concerned about his death.
He
wasn't concerned about what's going to happen to him.
He
was concerned about you and me. That we might be one and that we might love one another. And that is so important, dear friends. And then, when he had prayed, he heard a noise, and there Judas was coming along with his army.
Esathandaza, na uJudas Iscariot, eqhamuka nempi yakhe.
He came with soldiers.
Ufika namasosha namabutho.
He came with officers.
Ufika nenekhulu zamasosha.
He came with weapons.
Ufika nezikhali.
He came with so many things.
Ufika nezinto eziningi.
Because they wanted to arrest the Lord Jesus.
Ngoba babefuna ukumbopha, babefuna ukuyibopha inkosi uJesu.
And Jesus had just prayed, Lord, let them be one. Lord, let there be love amongst themselves. And when he heard the people coming, he got up and he met them. And he said,
what to go?
Whom do you seek?
Nifuna bani na?
They answered him, Jesus of Nazareth.
Bamphendula, uJesu wase Nazareth.
Jesus said to them, I am he.
uJesu wathi kubona, ngilapha.
And I was reminded of Moses. When God introduced himself to Moses, he said, I am.
Wathi nginguye.
I am who I am.
Nginguye, nginguye.
And here, where the enemy comes and they want to catch hold of the Lord Jesus, they ask him, who are you? We seeking Jesus of Nazareth? Then he says, I am he.
Lapho la mabutho efika lapha kuJesu efika lapha kuJesu ayabuza uyabuza ukuthi upho nguJesu uyazethula uJesu ukuthi nginguye enginguye.
I am he.
Ngilapha.
Wonderful. That same word.
Isman, lona lelozi.
In Isaiah 43, verse 10, we read, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Isaiah 43, verse 10.
Iveslesum, Isaiah 43. Ningofakazi bami usho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi ningethembe niqonde ukuthi nginguye ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu.
Before me there was no God.
Ngaphambi kwami wayengekho uNkulunkulu.
Nor shall there be after me.
Akukho futhi okwenzeka emva kwalokho.
And Jesus introduces himself, I am he.
uJesu uyazethula kubona, nginguye.
And in John 13, verse 19, we read, now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he.
Incwadini kaJohane 13, verse 6, sifunda khona ukuthi, wafika ke kuSimon Petro wathi kuye Nkosi wena ugeza izinyawo zami na.
Verse 19.
Kusukela manje ngiyakunitshela kungakwenzeki ukuba nxa sekwenzeka nikholwe ukuthi nginguye.
He is God Almighty.
UnguNkulunkulu umnini mandla onke.
He is the creator of heaven and earth.
UnguMdali womhlaba nezulu.
He holds the whole universe in his hand.
Uphethe umhlaba wonke izulu lonke esandleni sakhe.
And there is tremendous power in his name.
Kukhona amandla ayisimangaliso egameni lakhe.
Oh, in this name, I am, is tremendous power.
Kuleli gama nginguye, kukhona amandla angachazeki.
And when he had said, I am, just listen.
Lapho eseshilo ukuthi nginguye, kawulalele.
When he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground.
Lapho eseshilo ukuthi nginguye, kuthiwa bawanyovane, bahlehlela nyovane bawa.
Another translation says, and he said, as he said it, they all fell backwards. In the Amplified, it says, when Jesus said to them, I am he, they went backwards. They fell backwards to the ground.
Amplified, A whole army
coming to arrest one person.
Impi yonke izalapha izobopha umuntu oyedwa.
They must have known what power there is in that person. I am he.
Kumele ukuthi babe nokuqonda ukuthi lo muntu onegama elinginguye unamandla angakanani.
A question.
Umbuzo.
Is that your God?
UNkulunkulu wakho lona.
The God, when he comes, the I am, does he make people fall backwards? They astounded, they shocked, and they fall, they go backwards and fall backwards.
UNkulunkulu wakho, uye nanilona othi nginguye lapho amangabe bezambula kuwena nabantu beza kuwena abantu bathola ukushokheka bakwazi ukuthi bahlihlela inyova bawe inyovane.
They don't fall on their knees.
Abagobi ngamadolo abo bathobe.
They don't fall on their faces.
Abawe nangobuso babo.
And worship God.
Bamkhonze uNkulunkulu.
And acknowledge him as the one I am.
Bamazi njengaye. Othe nginguye.
But they shun back and they fall backwards.
Bahlehlela nyovane bawanyova.
Awestruck.
Bonke bashayeka.
Because all of a sudden they were confronted with the presence of our Lord Jesus Christ.
Ngoba bonke bashaqeka lapho sebehlangana nobukhona benkosi yethu Jesu Christu.
Oh, when I read this, I said, oh God, I thank you, Lord Jesus. There is none like you.
Lapho ngifunda lento ngathinteka enhlizweni yami ngathi hawo Nkosi Jesu akekho ofana nawe.
There is nobody in heaven and on earth who's got that authority which our Lord Jesus Christ had.
Akekho ofana nawe. Akekho ezulwini nasemhlabeni onaleli igunya wena Nkosi Jesu nalo.
And I said, that's the God I want to serve.
Ngathi hayi lo uNkulunkulu engithanda ukuthi ngimkhonze.
That's the God, that's my God.
Ilo uNkulunkulu yena uNkulunkulu wami lowo.
And who was prepared to give his life for you and for me.
Yena wayekwazi ukuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yakho nangenxa yami.
And the Lord Jesus said, but why do you come with so many people?
UJesu yambabuza ukuthi yini nifike nibaningi kangaka.
I've been amongst you all All these years I've been in the temple. Why didn't you get hold of me?
Bengikanye nani sonke isikhathi benginani emathempelini yini ngazange ningifunine ngithole na?
And he said, I could ask the Father, and he'd send legions of soldiers, of angels, and they'd save me and destroy you.
What time na bengavele ngikhulume no baba wami osezulwini athumela amaligiyoni eze ehlela bebaningi akwazi ukungikhulula nokungisiza.
But the time had come.
Kodwa isikhathi sesifikile.
Where Jesus was prepared to give the sacrifice of all sacrifices.
Lapho uJesu ayeselungele ukuba alethe umnikelo weminikelo.
He prayed, oh, that they may be one.
Wathandaza thawu uma nje bebengabamunye.
He prayed, oh, that they may be filled with love.
Wathi uma bebengagcwaliswa ngothando.
And then he said, now I am prepared to give my life, to give the sacrifice of all sacrifices.
Uthi manje sengilungele ukuba nginikele ngempilo yami, ukuba ngilethele umnikelo ongaphezu kweminikelo.
That what I prayed for might become true in the lives of my children.
Ukuze lokho engikhulekayo kube iliqiniso empilweni zebandla lami.
And he was prepared to give his life.
Wayekulungele yena ukuba anikele ngempilo yakhe.
And if it wouldn't have been for that, all the soldiers, all the armies of the Roman Empire and of the Jews and the Pharisees and Sadducees wouldn't have been able to touch him.
Wayekulungele ukuba anikele ngempilo yakhe. Uma ubengakuthandi lokho, yonke impi yabaseRoma, bonke labo bayizikhulu, abasadusi, nabapriesti, nezazi imithetho, bezingela kumthinta.
But because of the love he had for you and for me, he was prepared to go through Calvary, to die for us, that you and I may be saved.
Kodwa ngenxa yothando ayenalo ngawe nangami, wakwazi ukuthi aye Calvary ukuze ngeCalvary sikwazi ukuba sindiswe.
And that we might become one.
Ukuba ngalokho sifunyane sesimunye.
Has the Lord Jesus attained that in our lives already?
Ngabe inkosi uJesu sikufumene yini lokho, sekwenzekile yini lokho empilweni zethu na?
That we are perfectly one.
Ukuba siphelelisiwe othandweni.
That there's nothing that separates us.
Simunye akukho okuhlukanisayo.
That we respect one another.
Siyahloniphana, siyahloniphana omunye nomunye.
That we submit to one another.
Siyazithoba omunye komunye.
And that we respect one another.
Siyathobelana omunye nomunye.
That we love one another.
Uthando omunye komunye.
That we don't stand on our rights.
Asimi simela amalungelo ethu.
And that we have only one desire, Lord Jesus. Oh, that I might love my brother, my sister, as thou didst love.
Kodwa ngibe nothando olulodwa ukuthi hawu Nkosi, kwangathi ungamkhumbula umthando umfowethu nodadewethu njengoba nami ungithandile.
Has the cross of our Lord Jesus Christ attained that in your life already?
Ngabe isiphambano senkosi yethu uJesu Kristu sesikufezile ilokho empilweni zethu na?
Have you been able to make peace with your brother, with your sister?
Sekwenzile yini ukuba ulwenze uxolo phakathi komfowenu nodadewenu na?
Have you become the least?
Sewube nguye umuntu oyithole sengomncinyane kwabanye na?
Have you become the servant of all?
Uyithole uyinceku yabo bonke.
Let us pray.
Asikhuleke.
We thank thee for thy word, Lord Jesus.
Siyakubonga Nkosi Jesu ngezwi lakho.
We thank thee that thy word is still alive today.
Siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho lisaphila ngisho namhlanje.
That the one who calls himself I am is still the same today.
Ukuthi nalowo ozibiza ngokuthi unguye usewuye lo
who accomplished a finished salvation for us on Calvary.
Yena ophelelise usindiso lwethu lonke Calvary.
And we remember thy dying on the cross in these days.
Sikhumbula Nkosi ukufa kwakhe esiphambanweni ngalezi insuku.
But Lord, how tragic if that cross hasn't been able to accomplish its work in our lives.
Kodwa Nkosi ngadabukisa kanjani ngabahlungu kanjani uma lo msebenzi wesiphambano ingakafezeki inhloso yaso empilweni zethu.
That we still want to live our own life.
Sisengabantu abasafisa ukuyiphilela impilo zabo.
And that we don't want to submit and bow.
Sibe ngabantu abangafuni ukuthoba nokuzehlisa.
That we still fight for our own rights.
Sisalwela amalungelo ethu.
Oh God, help us.
Sisize Nkosi.
And may the cross work in our lives, which is all so powerful that it attains its work in each and everyone's life.
Siyacela Nkosi Jesu ukuthi isiphambano sisebenze empilweni zethu ngawo lawo mandla esenawo ukuba ayifezeke inhloso yaso empilweni zethu.
Amen.
Amen.
May thy grace, Lord Jesus,
kwangathi umusa wakho, Nkosi Jesu,
be evermore working in our lives.
Kwangathi Nkosi ungafunyanwa usebenza kakhulu ngamandla empilweni zethu.
To sanctify, to purify us that we might be drawn closer to thee.
Usihlanza, usicwengisisa ukuze Nkosi sikwazi ukuba sidonselwe kuwena.
And the love of the Father.
Nothando lukaBaba.
May that love which we heard of this morning.
Kwangathi lolo thando esizwe ngalo namhlanje ekuseni.
Be our portion.
Ungaba ingxenye yethu.
And the working of the Holy Spirit.
Nokusebenza kaMoya oNgcwele.
May thy Holy Spirit work until thou hast attained that what you sent thy Spirit for into this world.
Kwangathi Nkosi uMoya oNgcwele ngasebenza. Kuze kufezeke lokhu zethu emhlabeni.
Amen.
Amen.